Ndowendeshe huo mziki ndoka sheshe teza mnyama somu kweche hata sheli haili wese
Wesikiliza wasafi The switch na real on Ray amiga yupo kati Shinda gari let's get it on
Vroom, vroom, vroom.